njengowasho umshovu lo nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushovu mina ngithatha umbeke la njengowasho umshovu lo nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushovu mina ngithatha umbeke la njengowasho umshovu nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekwenze mina ngithatha umbeke la njengowasho umshovu nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekwenze mina ngithatha umbeke la njalo nje umazala wena ufuna ukuba nenhla yethu awume kancane ekwenze mina ngithatha umbeke la njalo nje umazala wena ufuna ukuba nenhla yethu awume kancane ekwenze mina ngithatha umbeke la njalo nje umazala wena ufuna ukuba nenhla awume kancane ekushovu mina ngithatha umbeke la njengowasho umshovu nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushovu mina ngithatha umbeke la njengowasho umshovu nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushovu mina ngithatha umbeke la
Njalo nje umazala wena ufuna ukuba nendlala awume kancane ekwenze mina